bavumelene abantwana beze kumni ngabaleni ngoba ubukumkani bamazulu bobabo loo nto nam enentliziyo kwakhona yokuba abantwana sibanike islot ngoba nabo babalulekile embusweni wethu mhlawumbeni ke bantwana dansa ingoma.
Ilona lodwe linamandla. Siyabonga ukuphinda sihlangane sixoxe izindaba ezibalulekile empilweni zethu. Ngingakakayike kude bangani bami, ngicela ukuthatha leli thuba ke sikhuleke simbonga uNkulunkulu ukuthi sivukile ekseni. Salibona ilanga, sabona usuku, saqala ezikoleni, saqala izinto zosuku. Ngeke sizenzele sodwa, sithembe uJesu, sithembe ukuphila kwakhe okuyisekelo sithi. Ake sithandaze. Babo muhle, babo ingcwele. Nampa abantwana, baqhamuka emakhaya ahlukahlukene, abafana namantombazane, badinga iNkosi uJesu ezobakhulisa ngempilo yabo nangako konke. Baphe ukulalela, ubaphe Nkosi yami ukwamukela, ubaphe ukwenza lezi ndaba zonke zibaphilise, zibanakekele impilo yabo yonke ukuze bakhule. Siyakubonga manje ngoJesu Kristu wasifelayo. Amen. Bangani bami, siyaqhubeka ke nendaba emnandi ekhuluma ngesivikelo. Ngisivikelo sika Jesu. Ake sizweke namhlanje ukuthi isihlokwana sesivikelo sithini. Namhlanje sithatha isivikelo sokukholwa. Hawu, ukukholwa. Hawu, ngiyababona bangani. Bacabanga ukuthi ukukholwa kusho abantu abadala nje kuphela. Kufanele ukholwe ngoba naku umdala. Cha bangani bami, nathi emazingeni ethu aphansi kumele sikholwe. Ubani sizokholwa uye na? UJesu. Ubani esizokholwa uye na? Izwi likaNkulunkulu. Kungani sikholwe ilo? Ingoba bangani bami, uJesu yena yedwa osithembisa into ifezeke. Izethembiso zakhe azijiki, izethembiso zakhe ziqiniso. Izethembiso zikaJesu zimi ngunaphakade. Lithi iBhayibheli kwenye indawo, noma umhlaba wonke ungadlula, noma kungenzakalani, noma ngawe izinkanyezi, into engeke iyenzeke, kodwa uNkulunkulu osezulwini osithandayo ngothando lwakhe olujulile, yena uma ngabe sithembisile uyasenzela. Hawu, make sikholwe ke yilo uNkulunkulu osenzelayo. Kuthiwa masithathe isihlangu, sikhuluma ngezihlangu la. Le ndaba siqhubeka naye etholakala kwabaseFesu 6 uverse 14, siqhubeka nawo kuya kuverse 17. Kuthiwa masithathe isihlangu sokukholwa. Isihlangu sokukholwa ke sinamandla. Niyazi ukuthi kukhona abantu abayempini bakholwe ukuthi bazowina ngesimanga sokuthi bana isihlangu sokukholwa isona esinamandla. Nabadlali bebhola ngeke baqale nje ukuya emncintiswaneni bengathembile ukukholwa, bakholwe ukuthi bazophumelela. Ukukholwa ke bangani bami kusinika amandla okucima imicibisholo evuthayo yomubi. Ukukholwa kusuka ezinhlizweni zethu. Kuthiwa kufunakala sizivikele enhlizweni yakho, ube nokukholwa ukuthi noma kanjani uzophumelela. Okunye futhi okusivikelayo yiloko izinto esizifisayo ziyaphumelela. Ukukholwa kufunakala kube kunembeza wethu ophilayo bangani bami. Ngakho ke sivikela intando kaNkulunkulu esenhlizweni yethu. UNkulunkulu uyabathanda bangani. abakholwa nguye, uyabathanda abangani abathembela kuye ngayikhathi zonke. Sithembele uNkulunkulu mesivuka ekseni, singasithi siqala usuku sithatha isihlangu sethu sokukholwa, sithandaze sithi Nkosi Jesu siqala nathi usuku, siyakhola ukuthi uzosivikela, siyakhola ukuthi uzomanathi, siyakhola ukuthi uzosinqobela ezingozini zonke ezithunyelwa omubi uSathane namaqhinga akhe. Uma sikholwa bangani bami, siyanqoba. Simeleke thina ukubamba ukuthi utheni uJesu ezwini lakhe, utheni uNkulunkulu ezwini lakhe. UNkulunkulu uthi thina njengabantwana abancane masibheke kuye ngazo zonke isikhathi. Siyakhumbula indaba eyashiwo ngomlomo kaDavide, ihubo 34 uthi masibheke kuye, ababheka kuNkulunkulu abajabhiswa. Awu bangani bami, benganjani ukuthi eyikoleni, emsebenzini wethu wesikole, ekwenzeni kwethu konke, nalapho sidlala khona, sazi ukuthi kodwa thina amathemba ethu onke abheke kuNkulunkulu. Mesibheke kuNkulunkulu asisoze sajabhiswa nakancane. Namhlanje bangani bami, ngicela nje kuba le ndaba siyixhume ukuthi kuyisikhali esibalulekile ukukholwa. Kholwa lapho ukhona ukuthi uzophila. Noma ngaba abazali bakho, ngenzeka abanye bethu bashonelwa abazali, kholwa ukuthi uzofunda esikoleni, uqede esikoleni, uthuthukise impilo yakho neyomndeni wonke wakini. Kholwa izithembiso zikaNkulunkulu. Kholwa ukuthi akukho okubi okuzokwehlela. Yileso sikhali sibalulekile sokuthi nje silwa nguJesu, ngoba izithembiso zakhe zimile bangani bami, zimi inguna phakade. Kholwa ukuthi manxa uthembele ezwini likaNkulunkulu, linamandla okukunqobela usuku ngokusuku, imzuzu ngomzuzu. Niyazi bangani bami, kukhona umzuzu wokulingwa. Ngoba noJesu, niyayikhumbula indaba lapho uJesu esimele khona elenge siphambanweni ukuze asindise izono zethu. UJesu Kristu wakholwa ukuthi umthandazo awenzayo eGetsemane, uNkulunkulu uBaba wakhe umzwile, uzomenzela wanqoba. Nawe ke mngani wami, ngifisa ukukuchallenge ukuthi amkela isihlangu sokukholwa esitholakala encwadini yabaseFesu, abaseFesu 6. Amkela ukuthi uyanqoba, ngoba izethembiso zikaBaba uNkulunkulu, bangani bami, zimi ngunaphakade, azijiki, aziyindawo, futhi zona zodwa ezifeza amaphupho ethu. Isikhali sokukholwa yilowo nalowo makalangazelele isikhali sokukholwa. Webangani, ukholo lwethu liyajabulisa uNkulunkulu. God is happy about our faith. Kuthi kushuthi thina fanele sazi ukuthi ukholo lwethu sonyuka nalo, simbone uNkulunkulu ngelinye ilanga elikhulu, kuyodlula zonke lezi zinto ezibuhlungu ezenzeke emhlabeni, ziyadlula. Kodwa thina siyobona ukuthi uma sikholwa uJesu, uma sikholwa izwi likaNkulunkulu, siyophila ingunaphakade, siyohlala sithokoza njalo njalo empilweni yethu. Masisihoshe ke namhlanje lesi sikhali engikhuluma ngaso, isikhali sokukholwa. Hey bangani bami, ukukholwa, ukukholwa phela, ukholwa into ongayiboni, ukholwa into ongayazi. Kepha le sesiyayazi ukuthi uma sikholwa iNkosi uJesu sizovikeleka bangani bami kuzo zonke izilingo, kuzo zonke izinto. Sikholwe ukuthi esikwenzayo, ngamanye amazwi bangani bami, uma siphila sihlonipha, sizozuza. ngoba uNkulunkulu uyajabula ngokholo lwethu. Nathi sibancane nje uma ngabe silalela izwi esintshelwa emasontweni nala emsakazweni wethu omuhle kangaka sikhole ukuthi sizophumelela uNkulunkulu uyajabula ngokholo lwethu uma silalela iziluleko ezinhle ezivela kubazali bethu uNkulunkulu uyakholwa ukuthi izikhali zamaKristu nathi sibancane sizibambile uNkulunkulu uyajabula ngathi sonke bangani bami kuyifa elimangalisayo ukwazi ukuthi ebuncaneni bethu thina siphethe isihlangu sokukholwa somele uNkulunkulu somele izwi likaNkulunkulu ekuseni ungakaqali lutho bheka ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu liyasinakekela liyasivikela uNkulunkulu uthi masime kulona ukuze si khakaze ukuze sinqobe konke ukungabaza uyazi ukuthi ubani bangani bami osinikeza lokungabaza usathane usathane uyasinyenyezela athi hayi into yami ngeke ihambe kahle mina nje noma ngingafunda ngeke ngukuthola umsebenzi noma kwenzakalani kodwa thina masinamatheleke bangani bami esihlangeni sethu sokukholwa siyalazi imhlabeleli othi ukholo lwami ngonyuka nalo ngilubambe ngisandla hawo bangani bami akekho ngalazi leluculo uma sikhuluma ngokukholwa ehe kufanele silicule bese enhlizweni zethu siyakubamba ukukholwa siyakwenzisisa bangani bami hawo ngesikhathi esizayo ke sesizoqhubeka nokunye nenye inkemba yethu namhlanje inkemba yethu bikhuluma hawo Nkosi yami ngokukholwa hawo ekulandeleni kwethu kwendaba sesizokhuluma ke manje ke ngensindiso kusho ukuthini ukusindiswa yebo inkemba ifanele siyamkele leyo yabangani bami sesivala ke ingxoxo yethu yanamhlanje ebikhuluma ngokukholwa eyisihlangu sethu ebambelele izethembiso zikaNkulunkulu efanele sikholwe yizo sizithabathe sizenze ngoba ziyasivikela uma ngabe singabaza lapho uSathane qhamuka namaqhinga akhe ngicela sithandaze bangani bami siyakubonga baba wethu usezulwini ngokuthi kanti masikholwa izwi lakho siyanqoba kanti mesikholwa izwi likaNkulunkulu kuphela ukungabaza baba siyabonga cisha ukungabaza ngenxa yezwi lakho yiba nathi sikholwe ilolodwa ngoba lona lodwa liyaphila linamandla busisa bangani bethu eindaweni zonke lapho bekhona ubaphe ukukholwa ubaphe ukuhlala enkosini uJesu bayithembe balalele yona yodwa konke lokhu sinikeza uNkulunkulu udumo udumo lonke lungaNkulunkulu onamandla odalile izulu nomhlaba wabumba umuntu ngomfanekiso wakhe waphefumulela kiyena wathanda ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu kungagcini sihlezi la emhlabeni kepha ngelinye ilanga sizonyukela ezulwini siphile inguna phakade sihlale ekuthokozeni kaNkulunkulu baba olungile baba osithanda sonke baba osicabangela okuhle isho njalo incwadi kaJeremiah lithi iBhayibheli unamicabango ephakeme kunathi awuqhubeka nathi ezinsukwini zonke zobusha bethu zobuncane bethu sikhule ngokwazi igama likaJesu lona lodwe linamandla sinikeza udumo hlala nathi sibusise busisa abazali bethu busisa othisha bethu busisa bomsakazo yonke ngoJesu Kristu azabuye amen yes.
Bangani mami ngiyacela nje ukuthi nenze kanjani uma senizilalelile lezi zindaba ezimnandi zikaSonto Skole nithumele imibuzo nithumele olwenu uvo ukuthi nithini ngalendaba ngoba kumnandi ukwazi ukuthi bakhona balalele futhi bathini uma belalele kumnandi kakhulu ukuthola iSMS ukuthola iWhatsApp nokuthola futhi i-call nansi ke inamba ka Good News Christian radio station eningayisebenzisa ithi 072 055 3303.